magaalada Bareebe ee gobolka Bay waliba la ka qowday kulan lagu ka hadlay xaaladaha amniga magaalada kaasoo uu shir gudoomiyay wasiirka wasaaradda arrimaha amniga gudaha maamulka Koonfur Galbeed Hassan Abdulqadir Maxamed. Kulanka la ka qowday xarunta dowladda hoose ee degmada Bareebe waliba ku qayb galay wasiirka amniga gudoomiyaha degmada Saraakiil ciidanka qaybasha Shardoon dhammaan gudoomiyalka xaafado hooyooyinkii iyo dhalinyarada magaalada ana kumada saraakiil ciidanka amniga ee kureen ku hadli kulanka
wali osadaan inii oo wali buuh lahanjeesada amnigaan oo una dhangni danga kan ninki wiin i kan sagaalun jeerka ni danga inuu han wada jeesana inii laamihi oo biladkan ka shaqeeyay oo liin dhaari oo bulshada lahan ku dhaasaari inii bulshadu oo badan oo ku dambayd in shaqeeyaan lahan saari inii waajib sho gudaan oo la shaqeeyaa gudoomiyal oo shaqadii gaabideen jiran gudoomiyal shaqadii oo fayl haytay oo dadaalay in jiran dad oo wali boo aniga gudoomi oo amniga baneen hayne oo maana qaabkii aniga ii dareensagnay jiran laakiin iyadoo qof buun hata fartan suurn inii dhamaan ku wadan lasku hisaabta ma doona gudoomi haafada leelanka hisaabta ma doognay tali rugdi lamaadi oo haafada leen hilsaar qaabka shaqad han nuglaati liiska daba gala doon bulshiyiinta oo ka nool oo baydhow ka nool ini yogaas aawido mayle rees qaabki shaqadi amniga ka wada seexdana fani
aan kaalmo badan ka soo biyaasan ilaa ay soonkii guuliseena san macal gudoomiyalkan iska duubintii la soona laakiin dhinaca amniga walaa ku gaabidan taasna may sabab siin ka ahaa obsi jirta ay bilay hubad taleefanka dirta talay dugada jaadma ama 9 saac tuman saamin ama aad weerto bahaadur ku dhigay wasiir kadalika 9 saac tuman saac aad weerto hajeeda taliyaha gobolka saas oo kalo ilaa ay madaxweynaha miin uu la jiifay manager Allah oo saray aanada shalaysay ka jeedi hata ka jeedan maalintii la masax amsad saa ku jiifdahay saas atan wili xalkii way waaysinay ilaa ay duuranba gudu karoor meel walba karooro marka tan awalan may ba horta si ku cadsadaan dhinaca hooyoyinka ala dili dhimada inay sidada kalsooni aan maamulkii in la shaqeeyaan oo horta balasiinka ka sajari ani isan la shaqeeytan
gudoomiyaha degmada Bareebe waana duq magaalada Bareebe Abdullahi Ali Watting iyo wasiirka wasaaradda arrimaha amniga gudaha maamulka Koonfur Galbeed Hassan Abdulqadir Maxamed yana qaybaha ku qayb galay kulanka ka adkay inay ka dadaalaan amniga magaalada
siisoon kulan shaqeeyay si ka durun in may bahaminkas la shaqeeyay may boofaan iyo lagu gudo waajibaad maalintii ay lagu gudo yaa dumay faa'iido kan haminkii may boosuna sidkan maalintii lagu gudo may boo lagu yafaan langa dhawaato suubiyahay gurli ka may boqo duur bareeme meel may baa ku ay laakiin meel faday ah iyo taas ay talanka dhagdhagay ilaa dareer dadka may boolan kale ka soo may boolay ruuto kan kingo may boolay sheeg geeka magaalada Bareebe may faylay taa magaalada talakshar fakoodo may meel kasta kuwa kiyaal tali boolis may boo rugeed may boo yak shaqeeyay meel kasta may boo la may ka taalay may raayso harun abni may boo ya may boo ka taala walaalada markay may faday qofkii wal halay usoo bulshada dhex dhuuman bay ma bayns banaan ma baqor sadarte mar may faana in may faana bulshada iyo xaafado iyo gudoomiyasha xaafado dhalin badan la siin jeediyay oo may boo in isin ka gaadantay may boo oo amniga ka gaabadan hoob amni may boo lan ka shaqeeyna horumarka magaalada dareer dhamo dareero
wali faana shaqadii ramadaanka si gudoomiyaha sheegaya la hanagu gudoomiyaha xaafad ee rugti shal muqnaado koro in jar laanta iyo rugta i xaafada oo shal muqnaado karto in jar mararka qaar wali isku dhiyaasalan gudoomiye laamed oo gudoomiyaha xaafada ba walaa ku weyno hanuun is aragana dhiyaas walaa aragnay ramadaanka lanki xaafada roogo gudoomiye xaafadeedkiin oo in shaqeeyna amniga ku shaqeeyana gudoomiyaha degmadaani isku gudbi walba dilaa askar halkeen ka walaa wali lan amniga ku shaqeeyaa waa muhiimniin ahad iyo amni lan halna hormarkal may soo bii kor